piga tu makofi yako kidogo cha cha cha. Zaidi ya mikono kukuinulia, zaidi ya wimbo kukuimbia, zaidi ya magoti kukupigia, moyo wangu wa kuabudu wewe. Zaidi ya mikono kukuinulia, zaidi ya magoti kukupigia, zaidi ya wimbo kukuimbia, moyo wangu wa kuabudu wewe.
Yawe, wewe ni Mungu, Yawe. I know you can do better than that. You can do better than that.